Podhead.
Boy black, before they come success, they come a struggle. Kwajanga tu yamba siva pilivamo. Iyo pressure bonseti na ipitamo. Security pano chalon kuzi pilivamo. Before they come success, they come a struggle. Kwajanga u yamba siva pilivamo. Them one fi bring you down.
I'm a left and pick it up.
Them you can't leave your crown.
You won't come on got your dog and make a joke.
I'm the king of rap, not just a trap, checking up a map. Hip hop, semu yonola knife, woi inanidi sharp. Hapa nyimbo nika kwa pula, wama ona monga nidi na mishapu. They can take shots at me, sinika kwa nipa snap. Progress is a process, down to earth, the monga ni confess. Dina chikali they had to confess, flow ili tight, monga mashule. Spendi na ambila, monga uwele nga bible, kongache face to face. Rap battle kwela face to face, same color, disa we are the best. All the wavi panga diaute, hapa siva nga diaute. Nga ufu na unga funsepe, sapa titiela sa opes. Tiko na njala oro one day, hustle is any every day. Height advantage leka idrope, ya pwela mfumu igwe. You not worth it, iwe hater, net worth yako, iwe ni training weight. Ya pwela futi wazibeche. Na futita bolo paya wakali walikuti. Notifa kuti walete ya report ya tikuli wafuta ndishi walikuti. Mubi XY ask why barapa wakamba XY. That's why olo warape bwanji they can't scare me. Walisemu mamoto kayo kufa marapu yao they don't move me. Dine legend, semu ni taitu na batu. Ndimo wafana monga ni maneos mwakulila mumanja mwatu.
Before they come success they come a struggle. Kajanga tu yamba siva pilivamo. Iyo pressure bonseti na ipitamo. Security pano chalon kuzi pilivamo.
Before they come success they come a struggle.
Kajanga u yamba siva pilivamo. Them one fi bring you down.
I'm a left and pick it up.
Tell them you can't leave your crown.
You won't go munga chidaga nika choke.
Jumpa,
jumpa, nika choke. Jumpa, nika choke. Jumpa, nika choke. Nika tell them.
My years it went. My demand ni plenty. Mwana kangono kafala meso patika sayi na macheki. Rai ifiri patumba, ni baza na pasondo. Hapa ni game no chivelechi, bamwine paripe chongo. Ye kuchila kupempa odo kutuma. Boy sakila chuma, kweni choka ndine nduna. Kustata ndise amuna. Pasta na nkwali ntemwa, taithi shipishapo. All because of ututu ino tumanyi mbonfu miyako. Zaka pumula ni kafu, back to life la glass. Wala mwena kwa makaka, Disney Michael Sati. Too many fake people, mumu ine wena oskamin. Turi mucharo icha isura na bagaiga ya wastari. Yeah, never play fair big man. Uleche tegela sana Christianit. Muma baza la shasela, kukola ponga kansela. Nizima ningi ngatini muntu wacha Berlin. I'm too top brand gati ya vili kama Henneken.
Before they come success, they come a struggle. Pajanga uyamba siva bilivamo. Iyo pressure bonse jina ipitamo. Security pano charo kuzi bilivamo. Before they come success, they come a struggle. Pajanga uyamba siva bilivamo. Them one fi bring you down. Tell him you can't leave your crown.
Gachi dago nika choke.
Choke,
choke, choke, choke,
choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke, choke